used to be alive. You were the peace in my head. But then I realized we were just for a moment. Could you come back home and hold me close? I know it's long, but it was love for me.
For me.
Oh,
music. Uthando lubonwa ngamehlo, abantu uthando planning ngoba libonwa ngezenzo. Mina kade ngayibona lento, ngabona ukuthi usazo lokhu ngifakela amehlo. Zama ukungishayela umthetho, njalo masicabane uvele uphelelwe imbeko. Angisazi wathi-ke miyakhenko, mangithi manje kumele ngihambe nginyukele eGoli ngifaka. Ungiqema isilonda esingapholi ngoba ngilapha ngiyasebenza ngapha ngitshelwa ngetori keza. Shuthi mina kuwe nginyoni ngoba ukuba ngitshelwa ngubuzo ngishaya ngebhomu lengane. Inkinga iqale ma ngabe ngafona ungafoni ngoba njalo ma ngifona abe ngihlale ngakuthola. Iningi lithi ngoba izinto zami ziyaqoqa and manje ngathi ngi-wrong and
now I'm a criminal. Chased by those memories and stolen love. I was just a city boy, I know. Love is not that fair for me. Cause we had a moment, you and I. Sometimes I thought that we would last forever. You and me together. And whatever the weather.
Ishisa noma ngabe linethi mvo. Bengithi siyohlala sigudla. Ngisho lidliva linegugula. Uthando lethu lohlala lukhula. Manje kumele ngilokhu ngiqala phansi. Ngiyazike kuyongihlula. Noma ngabe wena wadlala ngami, still ngiyakhumbula. It's tricky ngoba akekho yofana nawe kimi. And angeke ngingalikhasanisi. Ngeke ngafisi kuthi leyo ngane ngabithi baba kimi. It's tricky ngoba nakini bebazukuthi umkhwenyana yini. Angiphili yena angazi ngithini. Ngoba angiphiki that we used to be alive.
You were the peace in my head. Then I realized we were just for a moment. Could you come back home and hold me close? I know it's long but it was love for me. Oh, now I'm a criminal. Chased by those memories and stolen love. I was just a city boy. I know but love is not that fair for me. Cause we had a moment, you and I. Sometimes I thought that we would last forever. You and me together.